Yesu mutima gwange Jagala kufana ne mubyange byona
Thank you. www.mp3ugandanmusic.com